Number one, beautiful, beautiful. Nega psycho, number one soldier. Muzuri won't, don't go, don't go. Baby, for Jimmy, one time, Nera. Wena kufuna nalimanyi ngobe shida na yomu kwa nogo baby gunsuza busika. Ejintu tenku kutila nkukamba koma weno vakubino. Ebintu vya kaisanyo. Una nizidian baby na romansi. Bulira bulira mzo singira nefeza. Nuhonya mukazi sasula mitualo. Boyalinga genda yalinya zeluwelo. Baby nilikuwa na kutamani. Choko nkobi baby nganzani. Urudi nipo nyumbani. Baby, yeah. Una niendesha kama shalani. Kwa mapenzi yako ni mayambi nani. Kani mkulu suza kukali. No, 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 no. Super love, super love, love ndi super. Na kutamani. Baby nipo nyumbani. Kuma weno super love. Super love, love ndi super. Baby na kutamani. Sweet nipo nyumbani. Kuma weno. Sina nansimbi. Nalikuwa de eriato. Kila bobi. Sina zilotion. Sina kuhu kalunji. Nakatari mama na neuriza rafiki. Nina kutumia rafiki. Usini basu wa moyo wangu. Kila siku nina kupenda. Oh no. Baby nilikuwa na kutamani. Choko nkobi baby nganzani. Urudi nipo nyumbani. Baby, yeah, yeah. Unaniendesha kama shalani. Kwa mapenzi yako ni muyambi nani. Kani mkulu suza kukali. No, 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 no. Super love, super love, love ndi super. Na kutamani. Baby nipo nyumbani. Kuma weno super love. Super love, love ndi super. Baby na kutamani. Sweet nipo nyumbani. Kuma weno. Yo, 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 yo. Mama yo. Baby yo niku bebe mkongoni. Yo, tata yo. Sweet yo. Mabari yo shika tena mwili wangu. Baby zendaga lagwe nawe. Tompita se miekozo. Ogo mkwano gonze kumpe. I called you my baby, my baby, my baby. Nawe titambulisho changu. Bazadebo bebani. Unitelepo chizungu zungu. Muzuli wangu tuchu unganishe. Baby yeah. Mama eno super love eh, eh. Mega psycho no fisho fisho. Tutabiwa na kesho. Baby onye yeah. Mama yo. Sweet kwa wanyonona. Tata yo, nzuri yo. Mupenzi mwenyewe. Baby, oh no yeah. Super love, super love, love ndi super. Na kutamani. Baby nipo nyumbani. Kuma weno super love. Super love, love ndi super. Baby